La la la.
Fresh, yo.
Bugheri mimi hali yangu, nashukuru Mungu sina choyo. Naishi vizuri na ndugu zangu, moyo wangu safi najijua. Naomba dua nifike kule napotaka, maana najua wanasema ngoja tu. Nimegundua yupi mwema yupi mbaya, namwachia. Thank you.